Pan man Shivo.
Magic's anger on the beat.
Tamu sana, tamu sana, mani. She said tamu sana, tamu sana. Tamu sana, tamu sana.
She said give me some more.
She said tamu sana, tamu sana.
Dam chocolate. Kwako ujanja sina, ujanja sina. Ndamjogole,
sema mimi ujanja sina, ujanja sina.
Ndamjogole,
mimi kwako ujanja sina, ujanja sina.
Ndamjogole,
sema mimi ujanja sina, ujanja sina. Ndamjogole, tena vanilla, nikimpa toche, anadai rudia.
See, you don't have to say it.
Janja sinaga, sina mpango wa vimada. Ningesha konga gali, ningekonga nyumba ila mkwanja sinaga. Vile sina shida kwa diva, vile mina pa bila visa. Katoto kananga kwenye giza na macho malegevu kama kamekula wida. Baby you are mine bila shaka, kwa uota mina data. Bas nipe yote, sema kitu gani unataka. Kwangu mambo plan utapata, hali uyacho. Isha zimatani kwa room, joni perani kwa chum. Usija nikatani nyo sumu, akili zikapani lendumu. That's not fair.
Tamu sana, tamu sana, mani. She said tamu sana, tamu sana. Tamu sana, tamu sana.
She said give me some more.
She said tamu sana, tamu sana.
Ndam chocolate,
kwako ujanja sina, ujanja sina.
Ndam chocolate,
sema Yanja sina, yanja sina.
Ndamjogole,
mimi koko yanja sina, yanja sina.
Ndamjogole,
sema mimi yanja sina, yanja sina.